baba mamto tunza bustani yangu eh. Usimpe mtu mamto kidua changu eh. Mana penzi langu tupensha kwama enisha kwama inakirefusha zama enisha zama staili ya mbuzi kugoma eh, kugoma inakirefusha zama Mamto, deko, deko Mamto, deko, deko Mamto, deko, deko Mamto, deko, deko Pole sana wewe eti nekukera Shampata wa mzuri na nahela Wape sala, squeeze me Baby, chezesha, nipe tena Chezesha, ongeza tena Nyongesha, nataka tena Nipe tena, nipe utamu, utamu, utamu Nipe utamu, ongeza utamu Komisha, komisha, komisha Baby, amisha mazimba, mini ya nyama Vuangu wa unipelana Baby, amisha mazimba, mini ya nyama Mwangu wa unipelana Mana Pesi lago topensha kwama Enisha kwama Inakirefusha zama Enisha zama Staili ya mbuzi kugoma Kugoma Inakirefusha zama Enisha zama Mamto Deko, deko